à notre niveau le
tobiro amin hawji ne e tewtul hakkeji jimoobe e bindobe minen tawra e himbe nawtortobe e golleji amin di be fi nyaw coronavirus waddani sadarma hano baruji to nema sottete fahe kampaniji keleli sadarma ko waddi rafi gollididde e talki amin go hano kokkol hakkeji jimoobe e bindobe ko dubi ujina didi e noga e go'o kawrol cede be jobirte waddi sadarma mawdo gande ciewama non fi on latori
cette situation
de dum ministere modon wi'i do majjum
notre
ministere amin hala nimin ko min pantina himbe amin be min goldiditta fi mo himbe tawa dermo ba koni hitane wittine no wodi talki dimin kani min moddina dai wadaki dum wadi hitane hikka de minen don tefa no min gatta ko di moddine bani ko duudal be min golliditta andana laabi din don de ewama do kay din tindol talki golle de min goni minen gada mi woni mi do wada bawde am fu mi do yahana hore an dambugal warde dambugal
portable
ko etudon golle gadaade der wakkati o dumi gi udon do filla o
sadarma on mauni fa waddi ko watta pecce chapande joyi do helmi itte demin kani min gollida ko dubi ujan ide no gayi min kibay fukko min gadi
de faire comme d'habitude
de no gonno don gada ko golle modon de jaha yesu
pour mantenir
nan don gada moddinol do jaccere hebane ko handi min keba kile kewde talki kam min lildata himbe be min gollidita de joni sai min jahana koy amin min gala sigila keso mo min joddini ko tabbintina minen gidi himbe pamana golleji amin di durwa hokkabe hakkeji mabbe der wakkati nyaw coronavirus on no yilo der leydi men di himbe durwa doytanu laabi kisinoji himbe nyawgu gattol chumre he lotol juude.